you're the one in a trillion, my princess. I swear I'm gonna marry you, God is my witness. Unani Julia, my witness. Girl, you got 8-figure natural, you don't need fitness. Ilipo nikata dunia, nikajua na wewe utaniacha. Moyoni niliumia, nikajua sitoweza tena kukupata. Kumbe hukuwa na upendo bandia, moyo wangu bado ukaukumbata. Nikisema nakupenda nawe nipende pia, tuvae sare sare yani kama mapacha. We are born and cry, girl we meant to be. Za heshima kwa baba na mama walokuzaa mwana, na tuombe Mungu tuvushe ujana kwenye vita sana. Mti wenye matunda unaandama, acha wanotukana. Tabasamu lako pasi linawachoma jama, na watakereka sana. Kwenye baridi we koti, kwenye mvua mwamvuli, wanifariji sichoti. Kwenye jua kivuli, ilipo nikata dunia, nikajua na wewe utaniacha. Moyoni niliumia, nikajua sitoweza tena kukupata. Kumbe hukuwa na upendo bandia, moyo wangu bado ukaukumbata. Nikisema nakupenda nawe nipende pia, tuvae sare sare yani kama mapacha. We are born.